black in this.
City Ocean.
Unjio. Eh, kama vipi tuache nchi yetu au tuache nchi yetu, chenchi yetu.
Eh, naunga mkono, naunga mkojo, oga.
Chenchi yetu, tuache nchi yetu. Unjio.
Tunabuni mbinu.
Let's go.
Na mbinu mbunu.
Sio kila li switch ni rich, so kila dem nae kutana bitch ni bitch. Sio kila wakipreach wana teach, wananchanganya paka selewe which is which. Labda ni witch doctor, unju ndio sababu ilofanya washikaji waze kujifunze sabu. Me so hater man, I love you, no homo. Napanda juu man above you, with no promo. Watoto wangu nye, eh, mini baba yenu. Bona nansimanga kama na kulaga kwenu. Wana sazo sina swaga za kumwaga menu. Na mwaga pombe chini kwa kumbuka marehemu. Wamevamia kwetu kibwege, sasa wanalia Yesu ni bebe. Yechu ni kwere, jiseti unidele. Hata slay queen ukienda peku ni umeme.
Kamani, ongeza content na metaphor.
Oh, yeah.
Kasema nani, uwezi hit bila pendo.
Izo vitu siruhusu.
Kati juwe fake ni trendy.
Unju lewa ndoski wa rap kalewa toxican. Wakpewa box ya shaft na hewa oxygen. Uone kama sumu kuivuta ngumu kuikuta. Dumu kuitupa wazewa kitimba rungu kinuka. No more comparison like father like son. You like others I'm like none. You one piece I'm like one. Na fuck what the chef mbish kama like one. Lona tema yae kwa ni mepenya kwa imani. Na nena ka imamu kwa mimbari na kuswali na kubari. Watoto msinchize chatu mkari. Mapinduzi now be televised no telling lies. Nikiwa na jaji ya kizangu sisiti kwa penalize. Squeeze when I eat, slab and mate to book on yongo. I to feature rather with mix now and nunca shongo. Napo ish, babon as a dis, nakuna bongo. Open a dispin and I wish we knew a bongo.
Kiss for money, ongeza content na metaphor.
Oh yeah,
kasema nani, where's the hits be the spendo.
It's all vito siru husu.
Let it you ain't fake in the trend.
It's all vito siru husu.
Let it you ain't fake in the trend.
Yeah, usinishike, usinigonge bega. Baya wangu yuko hapa hapa, usichonge ngenga. Kalabu jasafisha picha, usichome nega. Ukiamishwa na maafisa, usikome nenda. Shida nyingu fukuza marafiki, usikope feather. Daudu wakota fra yake mbisha concentrator. I'm a concerned trader, not a concentrator. Kwa hizo drama za kichoko, I'm a be forced to hate you. Nilithani weni hustler, unasaka riski. Kumbo unatafuta mafa, unafuata riski. Show nazima kwa Fanta, vipi bapa whisky. Niki mbisha mimia, laugh peace kwa Nyashinsky. Yeah, another day, another blessing. Ipo siku tutapewa presidential reception. Tukiacha toto zuri, wakiwa deep in affection. Na sisi, usiache dumisha passion ya mziki.
Kiss for money, ongeza content na metaphor.
Oh, oh, yeah.